Amakhosi okuqala isahluko 11 verse 1. Inkosi Solomon yathanda abesifazana abaningi bezizwe kanye nendodakazi kaFaro abangamaMowabikazi nama-Amonikazi nama-Idomikazi namaSidonikazi namaHetikazi. Verse 2. Abezizwe uJehova ishilo ngabo kwabaka-Israyeli ukuthi aniungena kubo nabo bangangeni kini ngokuba impela bayakuziphambukisa izinhliziyo zenu zezilandela onkulunkulu babo kulabo uSolomoni wanamathela ngothando. Verse 3. Wayenabafazi abangamakhulu ayisikhombisa abangamadodakazi amakhosi nezancinza ezingamakhulu amathathu omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe. Verse 4. Kwathi uSolomoni esemdala omkakhe bayiphambukisa inhliziyo yakhe ukuba ilandele abanye onkulunkulu, inhliziyo yakhe yayingekho kuJehova uNkulunkulu wakhe ngokupheleleyo njengenhliziyo kaDavide uyise. Verse 5. USolomoni walandela uAshitaroti unkulunkulukazi wamaSidoni noMilikomi isinengiso sabakwa-Amoni. Verse 6. USolomoni wenza ukube emehlweni kaJehova kamlandelanga uJehova ngokupheleleyo njengoDavide uyise. Verse 7. USolomoni wakhela uKemoshi isinengiso sabaMowabi indawo ephakemeni entabeni engaphambi kweJerusalema noMoloki isinengiso sabantwana bakwa-Amoni. Verse 8. Wabenzela kanjalo bonke omkakhe bezizwe abashisa impepho bahlabela onkulunkulu babo. Verse 9. UJehova wamthukuthelela uSolomoni ngoba inhliziyo yakhe yayiphambukile kuJehova uNkulunkulu ka-Israyeli owayebonakele kuye kabili. Verse 10. Wamyala ngale nto ukuthi akakulandela abanye onkulunkulu kepha akagcinanga lokho uJehova amyale ngakho. Verse 11. Ngalokho uJehova wathi kuSolomoni, njengokuba wenzile lokho wena ungagcinanga isivumelwano sami nezimiso zami engikuyale ngakho, ngiyakuhlwitha nokuhlwitha umbuso kuwe ngiwunike inceku yakho. Verse 12. Kepha ngiyukwenza emhleni yakho ngenxa kaDavide uyihlo, kodwa ngiyakuhlwitha esandleni sendodana yakho. Verse 13. Nokho wonke umbuso angiyukuhlwitha, kepha ngiyakunika indodana yakho isizwe sibe sinye ngenxa kaDavide inceku yami nangenxa yeJerusalema engilikhethileyo. Verse 14. UJehova wamvusela uSolomoni omelana naye uHadadi wakwa-Idomu wayenguwozalo lwenkosi yakwa-Idomi. Verse 15. Kwathi uDavide kwa-Idomi noJowabi enduna yempenyukele ukumbela ababuleweyo ebacekile bonke abesilisa kwa-Idomi. Verse 16. Ngokuba uJowabi naye wonke u-Israyeli bahlala khona izinyanga eziyisithupha waze waqeda bonke abesilisa kwa-Idomi. Verse 17. UHadadi wabaleka yena nabakwa-Idomu abathile bezinceku zikayise benaye ukuya eGibhithe, uHadadi esengumntwana omncane. Verse 18. Baswa kwaMidiyani beza eParanu, bathatha amadoda eParanu baya nawo eGibhithe kuFaro inkosi yaseGibhithe. Yena wamnika indlu, wamnqumela ukudla, wamnika nezwe. Verse 19. UHadadi wafumana umusa omkhulu emehlweni kaFaro waze wamnika umlamu wakhe abe ngumkakhe udadewabo wenkosikazi uThahapenesi. Verse 20. Udadewabo kaThahapenesi wamzalela uGenubati indodana yakhe. UThahapenesi amlumula endlini kaFaro. UGenubati wayesendlini kaFaro phakathi kwamadodana kaFaro. Verse 21. UHadadi esezulu eGibhithe ukuthi uDavide ulele koyise nokuthi uJowabi enduna yempufile, uHadadi wathi kuFaro, ngivumele ukuba ngihambe ngiyezweni lakithi. Verse 22. UFaro wathi kuye, uswele ntoni lapha kimi ukuba ufuna ukuya ezweni lakini na? Wathi, lutho, kepha mangivunyelwe impela ukuba ngihambe. Verse 23. UNkulunkulu wamvusela omunye omelana naye uRezoni indodana ka-Eliyada owayebelekele inkosi yakhe uHadadeziri inkosi yaseSoba. Verse 24. Lapho uDavide babulala wazibuthela abantu waba induna yeviyo baya eDamaseku bahlala khona babusa eDamaseku. Verse 25. wamelana u-Israyeli zonke izinsuku zikaSolomoni phezu kokuba akwenzayo wadade wanengwa ngu-Israyeli wabusa e-Aram. Verse 26. UJerobowami indodana kaNebati wakwa-Efrayimi waseSereda, inceku kaSolomoni ogama likanina lalinguSeruya umfelokazi, naye waphamisela enkosini isandla sakhe. Verse 27. Isizathu sokuba aphakamisele isandla sakhe enkosini sasiyilesi. USolomoni wayelakha imilo, wavala isikhala emzini kaDavide uyise. Verse 28. Leyo ndoda uJerobowami yayiyiqhawe elinamandla. USolomoni wayibona leyo nsizwa ukuthi ikhuthele emsebenzini wayo, wayibeka phezu kwawo wonke umsebenzi wendlu kaJosefa. Verse 29. Kwathi ngaleso sikhathi lapho uJerobowami ephumile eJerusalema, umprofethi u-Ahiya waseShilo wamfumana endleleni embethe ingubo entsha, labo bobabili babebodwa endle. Verse 30. U-Ahiya wayibamba leyo ngubo entsha yayikuye, wayiklebhula imidweshu eyishumi nambili. Verse 31. Wayesethi uJerobowami, zithathele imidweshu eyishumi ngokuba uJehova uNkulunkulu ka-Israyeli usho kanje uthi, bheka, ngiyakuhlwitha umbuso esandleni sikaSolomoni nginike wena izizwe eziyishumi. Verse 32. Kodwa yena uyakuba nesizwe sibe sinye ngenxa yenceku yami uDavide nangenxa yeJerusalema, umuze ngukhethile ezizweni zonke zakwa-Israyeli. Verse 33. Ngoba bangishiyile bakhuleka kwa-Ashitarothi unkulunkulukazi wamaSidoni, nakuKemoshi unkulunkulu wakaMowabi, nakuMilikomi unkulunkulu wabakwa-Amoni, abahambanga ezindlela zami ukwenza okulungile emehlweni ami, nezimiso zami nezahlulelo zami njengoDavide uyise. Verse 34. Nokho angiyukususa wonke umbuso esandleni sakhe, kepha ngiyakumenza abe yisikhulu zonke izinsuku zokuhamba kwakhe ngenxa kaDavide inceku yami engamkhethayo, owagcina imiyalo yami nezimiso zami. Verse 35. Kodwa ngiyakukhipha umbuso esandleni sendodana yakhe ngunike wena izizwe eziyishumi. Verse 36. Indodana yakhe ngiyakuyinika isizwe sibe sinye, ukuze uDavide inceku yami abe nesibani izinsuku zonke phambi kwami eJerusalema, umuzi engiwukhethileyo ukuba ngibeke khona igama lami. Verse 37. Ngiyakukuthatha wena ubuse phezu kwakho konke okuthandwa inhliziyo yakho, ube inkosi phezu kuka-Israyeli. Verse 38. Kuyakuthi uma ulalela konke ngikuyala ngakho, uhambe ngezindlela zami, wenze okulungileyo emehlweni ami, ugcine izimiso zami nemiyalo yami njengalokho akwenza uDavide inceku yami, ngiyakuba nawe ngikwakhele indlu eyiyo njengalokho ngamakhela uDavide ngikunike u-Israyeli. Verse 39. Ngenxa lokho ngiyakuyithobisa inzalo kaDavide, kodwa kukuba njalo njalo. Verse 40. USolomoni wayesefuna ukumbulala uJerobowami, kepha uJerobowami wasuka wabalekela eGibhithe kuShishaki inkosi yaseGibhithe, wahlala eGibhithe waze wafa uSolomoni. Verse 41. Ezinye izindaba zikaSolomoni nakho konke akwenzayo nokuhlakanipha kwakhe angithi kulotshiwe encwadini izindaba zikaSolomoni. Verse 42. Isikhathi uSolomoni abusa ngase eJerusalema phezu kwa-Israyeli wonke sasiminyaka engamashumi amane. Verse 43. USolomoni wayeselala koyise, wembela emzini kaDavide uyise, uRehobowami indodana yakhe waba yinkosi esikhundleni sakhe.